shankysupplier.com.
Kampani yangu kindamba bwana.
Ah, Shazadi Shakur.
Take five.
Ah, mimi hapa. Twende hapo kindamba Mr. Mabomu. Habari ndio hiyo. Nipe. Wengi wao wana salari, wengi wao wanataka mali, wengi wao siku halali, wanafanya mission kali. Wengi wao wana salari, wengi wao wanataka mali, wengi wao siku halali, wanafanya mission kali kweli. Bari ya mission card, siku ala good. Mission card, wanatafuta salari, wanafanya mission card, siku ala. Mission card, wanatafuta salari. Good. Wakati na fula, hau kunipa uzuni leo na uzuni unanipa fula. Kakupa nami na wali kwa kwenye listi walo sema tutashia nshani, pigia sim video kuo luone utawala nani. Kama disco, kaingia masaya lafu kapewa divai.
Ana kirugu mixa panga,
shuka na yo sila, kunja nipisha nchai fai. Shakimbia nyumbani, kaish machakani, dugu wakadisi tumepoche alamani. Mwana nyumbani sione kani, mama aliria ukua kipigia goti ya kisari. Mwana nisi kutuwa na zoari, champion naishi kwa zari. Kacheza michezo ya tari, nikipata na cemented. Safari ya tuwa bushman, pipimbo na mnareta zesheni. Complaining, we, wapo kwenye hezi na nonored. Tupo kwenye testi na new vision. Wapo kwenye kombi about it talking. Tupo kwenye enjoys because I'm sleeping. Tozetu, tunatuna kifuwa mbele. New chapter nandika maafa lopita kwao. New chapter soneshi vibanda lojenga wao. Wakibugi step, imekula kwao. Everyday mishemishe, no time for happy. Kakulala kukosulize na kula wapi. So mimi, tefanya chajabu na kutwa shati. Ilikuwa wapi sangapi. Kajibu sipati na kaza kama natira wapi. Mission card, 24, we talk of sharing a pogumpo, we carry sera, we beat on mother gun, we beat up here back and an infa, we bonjani kwa kidera, and a kubali sana wansa pante, we 20 up of his own pigeonolo, and a kubali sana manager dachi, we 20 up of querido, and a kubali sana, we sancho fashion, we kishandu babarema. Habari ndio hiyo. Wanachanganya madae, wengine wanatia sala. Wanachanganya madae, wengine wanatia sala. Zokemikali kama mzokemikali. Wakizombi wanachanganya madae, wengine wanatia sala. Wanachanganya madae, wengine wanatia sala kweli. Sijaona zokemikali Rambo yose kemikali. Wase, 20 hapo chalazi ya mobu. Anakubali sana Mbappe, 20 hapo. Anakubali sana Mejewani Mikuki, K2 Baba Nasi, Bagamoyo, Alif Nabi, Kamanda Isa Saragoba, Makubi, 20 hapo. Wakati na fula, hau kunipa uzone leo na uzunu unanipa fula. Kakupa nane na uwe likuwa kwenye listu walo sema tutashia nshani, pigia sim video kuo luone utawala nani. Kama disco, kaingia masaya lafu kapewa divai. Ana kirungu mixa panka, shuka na yo sila, unja nipisha nchai fai. Shakimbia nyumbani, kaish machakani, dugu wakadisi tumepoti alamani. Wana nyumbani sione kani, mama aliria ukua kipigia goti ya kisari. Wana nisi kutuwa na zoari, champion naishi kwa zari. Kacheza michezo ya tari, nikipata na cemented. Safari ya tuwa bushman.
Mission card, Palasawena, 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 Palasawena,
hada hala sawena wo wo hala sawena wo wo aisa paiso mimi hapa have to one to chop igumu
take 5 now
ameleja media wosh
shaki supplier
good company yako kindamba bwana.